Timbalavo sonde soso. Timbalavo fucking wombo.
Extra.
Like a music. They never make like this no more. Ting ain't no more. You can never take a snappy tries no more. My body you have been studying yes no more. Latin on the beat of
Vinka.
Abakula banange tipo ipata na wachikuotia. Obuganzo no Vinka kuba kusula kumuliro kuotia. Oya gala beauty, oya gala designer. Oya gala buche zitoli za wa China. Kwata kwata lover, mbude mwada kava. Kwato lova nzali nevi safa.
Zoya, zoya.
Kwa siwa ngolo oza wewe bakano mulota.
Zoya, zoya.
Akususa ngo kela nyuna yeko kone kusoka. Zoya.
Naka akabuza mkwano.
Zoya.
Ataku kweka mkwano.
Zoya.
Ataku tika vita. Atengo mwakala vyote eza chila ye.
Eza nyulio linalia mochi wa gonja. Odi ya baby we kuzabula za bondia. Eko iza mama za zigaba soja. Atulia pangoja na kuja. Baby manyasi chikola mububi. Ogama kubuku miamo za imuli. Njimanyi kubukusa. Katimbe tungulo ya gala kulisusa. Alright then.
Ndesa wa stress ezi kwe tantara. Manyi dance na kwe shangula. Kwe sombanga sombanga stress mbela. Kwe chikwe zobu vito mwetandela. Oya gala figa, oya gala designer. Oya gala buche zitali zaba China. Kwata kwata loba, fute moda kaba. Kwato loba, nzali nevi saba. Zoya, nzoya.
Kwa siwa ngolo oza wewe bakano mulota.
Nzoya, nzoya.
Akususa ngo kela nyuna yeko kone kusoka. Nzoya.
Leka akabuza mkwano.
Nzoya.
Ataku kweka mkwano.
Nzoya.
Ataku tika vita. Atengo mwaka labio tekeza nchila ye.
Never make like this no more. Thing ain't no more. You can never take it snappy tries no more. My body you have been studying a summer. Another deal that thing for you.
Zoya, Zoya.
Thing ain't no more. You can never take
it snappy tries
no more.
Zoya, Zoya.
Thing ain't no more. My body you have
been studying a summer. Zoya. Nakaka buza mkwano.
Zoya.
Ataku kweka mkwano.
Zoya.
Ataku tika vita. Atengo mwaka labio tekeza nchila vye.